Rooftop Audio Station.
Gerezani.
Oh yeah.
Bunduki tututu. What? Gang gang, I'm in this one.
Yeah, yeah.
Pesa, cheki na vo wasumbua akili ya walali kutwa na kesha kunitafuta midili na wapeleka puta mpaka majasho natoka vikwapa vina wanuka wanipati na votoka adim kama nini spatkan kwa hisi na sakwa hadi porini mini shavu kwa polisi kikamato mto mimi wengine wanantarushwa na majina mengi mimi chanzo cha fusadi wa kutupwa wakoo wanantumia niwadhuru watu wema na wema wanantumia na minatumika vema moyoni na kwa faraja nasaulisha machungu matatizo ni raha pia ni shida kwenye uchungu nipata nekia vema nitunza nikutunza usije sema siku sema kama usinipu uze wapo na nuno kinkosa visirani ya vishu so chokozo tajibonza mindo pesa kisha
wishu wananiita pesa, 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 yeah wananiita pesa, 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 yeah wengilo wananiita money, pesa, mulo, money wengilo wananiita money
Mezaliwa unanikuta na ukifo unaniacha wote unanitafuta na si wote mnaunipata na kidhi mahitaji kwenye maamuzi mindo jaji simpendi mfujaji kudi kwake sitaraji anaendharau ananitupa anaithamini ananiokota ukinipoteza unajuta usingizini utaniota nampenda mwenye malengo haijalishi vitendo wanantumia kama chambo bila mi hufanyi mambo ila ni ngumu kunimiliki skupi uhakika takupa vipitiki na delu unanitafuta wengine wananipata kiugumu wengine kirahisi wengine wanajihukumu wananidia hadithi pamoja na heshimika nikikutosa na dharauika ninaumwa na kunificha uwezi ona pata picha walozoea kunisaka wananikamata kila saa wananikojea ni utata kama Yesu alivyo
wananiita pesa 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 yeah wananiita pesa 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 yeah wengine wananiita money pesa mulo money wengine wananiita money pesa mulo money
kichwa takwaje bila pesa kikata tamaa kisha kiogopa maisha na jichesa shima pesa so maneno sikuizi thamani kichwa jalishi sheria msumeno kwa nami ndo kila kitu ndo nae kupa kiburi stemu kama mate nafanya unakuwa jeuri ukinkosa unakuwa mnyonge ujanja kuwa na pesa ongeza utafutaji wenazo bila malengo unachekesha juhudi utengua vikwazo ndoto kila mtu naota maisha mazuri mipango sio ndoto unaota unaokota kishtuka hakuna chako ni sumu ni tahadhari silaha kwa binadamu ndo pesa hii ndo habari sasa pata ufahamu maskini wanantamani niwe karibu yao nisiwe mbali thamani niwe tumaini lao matajiri ndo kabisa hawataki natoke nikiwa toka nao umekwisha unadhani niko siku zote yeah 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 it's the sound girl Can't we say peso, cheddar, dollars, shillings?
I need the pesa.
Yeah, yeah, that's me.